Baby, it breaks my heart. Nikijua hunitaki mpaka roho inaniuma. Basi, excuse me miss, just give me wakati. Hata kusikiza unagoma. It's you that you freeze me, you melt me, you got me lost alone. Nina kuita sikia, baby, it's us against the world. And it's you that makes me awaken all night on the floor. Jua mina hisia, hata yangu hoi takondaga. Wanafurahi wakimwona dani ya sonona.
Wale
mahasidi hao, hawatupendelei hao. Mafisadi hao, baby, wacha kupotosha. You're a beauty mama, baby, you're a sweetie mama. Baby girl, jua nakupenda. You're a beauty mama, baby, you're a sweetie mama. Roll, oh, baby.